jirani ya chungwa ama ringo yake na mwendo vinanikusha nanduka kabisa
wana tonga tonga jirangu wana baka tope jirangu wana tonga tonga jirangu wana baka tope jirangu
wana sema sikufai
achana nao
marao masikini
achana nao
nitakupa nini
achana nao
mana mimi na wewe tumetoka mbali mimi na wewe tumetoka mbali maneno maneno ziasikilize maneno maneno embugu wabize wanasema sikufai
achana nao
marao masikini
achana nao
nitakupa nini
achana nao
najuta uzuri wake si wenye rangi ya chungwa ama ringo yake na mwendo vinanikusha nanduka kabisa
awe panya manoti wambi
ya fundi uyenzio
tarendi nimetoka Tanga
fundi ujenzi mzee.